za kutembea. Nafsi yangu inuka, mwamini Bwana. Roho yangu inuka, mwamini tena. Yeye aliyeahidi vyote yuko hai, atakutendea.
chini kidogo, chini kidogo.